kabaruji meden le rezo ngaji yingo wongo kabaruji le rezo ngaji di ketine kabaruji di altiner fuf do sidio tamani
gagni kante to boggi jande ga fandu hala mamadou samasegu jam nyali sakrabe hedibe to yoro soton le lamu kutala nawtor gol podde bonde wonande hayabe wembi sanne yimbe le ngern docteur ene kanyono hejabe lamu jo bangal nyaloma hertanango koreji to yamfulla ton e jahanna be dorde famu ka e gagne kullu ben finata andirado yirwere ndiam i wala dingol ne sembe kawar jam men kreduji hande di bismillah sakrabe ndenno to yoro soton le lamu kutala yimbe le na bemba sanne ko hayabe bamata podde bonde ko hunde mbawde latade hello modo e lijirwere jangu mabbe keddo na fostango alsisi
yoro soto droguji jartedi ana ndiyam podde fayoto chundi sarabe hewbe holiti wiida dum wondi sabi binde rafi nedi sukabe tum dundu lati sababu soko hewe mabbe yopi jande be narda kanon kobe fayoto horebe galliji di tinno wala ko ne bawde mu em yella ana rena sukabe amadu jallo yo sara suka jango yoro soto
la consommation des
bangol droguji di to hayebe le nyalo muhande o kayo hunde kebne sembe san di nokko o di lendi hore mangal mudum funon dum wordi fayso a ewil adnando hore atawam bamobe drogu ngayi hande kaddi fu wala e mudum o do golle mo ngatta jom o tordatam yottinta kebal lindi tordadu be yottinta hore mabbe min sarab sukab jangobe an haniko mi kukondira juri amen min daro ko woni e darne amen mi kayba sukabe amen be sabbe be do sukabe kanyum en woni jango amen
jambanson l'avenir de demain
lewi dunki andan be kabaruji bili de challal sakade kanyum tan woni dabere kantido fewde bamgol droguji di o da sarab sukabe jangobe tinno gajido sukabe mu en holita du en torda ko bamgol dido duruguji wa yottinde du en yalla be keba wuditaade dum docteur alu kulibali yo doctoro le sud doctoro re yorosotu
il faudra
dabere goddi kesi kasem ana hani ko bame kadoji yiltagol yeyugol dido duruguji le gollirde le leede amendi dun ne wawa hebudo lawol fey so wana ni hamufu watta en koyde mudum le galleji amento do ana hani ko yimbe beeda tinnare mu en biira sukabe mu en fagasa yella be keba waitide attabiyaji mabbe be kayba du yimbelle be sukabe mabbe yildito be ngatana hakkile du jandeji mabbe be kedo do yimbelbe ko haltata e do baadi sukabe mabbe yogabe ko wana baadiji kanti di fey e pammina du en ko be mayi fu fati sukabe nanga dido laawi boni lami be dido nukule fayoto yimbelbe golleji mu em nawri bangal imadaraji le janyeli di fu kongol mu em kayo gotul yimbe fu wana hani ko hukkondira juude mu em yellana haba habude fa laba yarugol droguji di le odo nukku urto sukabe jokolbe mecintinde tan wiide le leedi amendi sariya wol wontum kadowol yiltagol yeygol fayoto bamgol dido droguji nanga do hendu fu wana wawi jukke jukoy nawde don ko ali haydara hebani studio tamani yure yoroso
to kita ton hultama wiide mbiyen jande e famu tewtobe imu bak mali kala seringaaji na jogiti le lycée ngalurende le lewru hundu be janginte mer kado anya horejo fedde wotere to kita ton yo yalla ben sembinde faabu jadde sukabe be le mbiyen imuji bak 2026 to santon hultama wiide mbiyen faaba kebal nukku o e kanye attaade ndemobe julaabe e notortobe bangal totondral haklaaji woni fanda sotugol dabaaji ciwdi fuddugol to santon gila nyande noge go o mai 2026 sabi idi laya men o do golle min bin e do faaba golle pro aride ben dum jogitoto fa nyande noge jegom mai 2026 joni en jahannatu yamfulla ton be dorade famu do kabaru kaaje genye kulu nokure finata to yimbele ndewa non ben tewtude tubuji kanon hande hande o sabi dinaji di odo golle ngutti e wi aluseni sidibe musul ngondo e foftere andan do sanne finata ba kedna fostango alsisi
Genyekuru gendi ilale hitane ujinere temede jiddi chapantate jeegom juinatu dero hayre ka tour lati juude yimbe ngolnobe tumbe wakati fuso chadel matam bangal hebugol tobo gorko goto le gendi ni mo lelda ke fe goto so wana debbo mudum subete so yaha do nedo hayre wala tum sadakaaji mudum verfo so ni otilike dum fada mako hewtude galle mako fu tobo go tawammo ilawul mo wana amem gorko goto ka ana wonno dum kanyu ka meedi wadde dum wonno kamu tappimo iure do hayrato fa galle mako nokko ana don faham gadi do golleji kala nyalomo hande o mutti sabi dina o hebi sembe san do latke sababu e horo do yimbe hewbe wuditike
mo on sese
sekrebe do katene kabar jam kirdu jande jam jarma hedade yo enkirijam
Thank you.